n'amakuru akubiye muri raporo ngarukamwaka Corruption Perception Index igaragaza ko ibihugu bitandukanye ku isi bihagaze mu kurwanya ruswa yasohotse kuri iyi tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Uyu muryango warebye ko ruswa ihagaze mu bihugu 180 by'isi mu mwaka ushize wa 2023. Iki cyegeranyo kigaragaza ko mu bihugu 180 byasuzumwe, ibihugu 58 gusa ari byo bifite amanota ari hejuru ya 50, ibindi byinshi biri munsi y'amanota 50, harimo igihugu cya nyuma cya Somalia gifite amanota 11. Ku ruhande rw'u Rwanda, abasohoye iki cyegeranyo bagaragaza ko ari igihugu cyateye intambwe mu kurwanya ruswa, kuko cyavuye ku mwanya 54 n'amanota 51 na mu mwaka wa 2022 kikagera ku mwanya 49.53 ku ijana mu mwaka wa 2023. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency International Rwanda Apollinaire Mupiganyi atangaza ko n'ubwo u Rwanda rwazamutse imyanya 5 ariko inzira ikiri ndende.
Ntabwo twavuga ngo ni ibintu twakwishimira, kuko aya manota n'ubundi kugera kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 u Rwanda rwari rumaze kugera ku manota hejuru ya 50%, bivuga ngo imyaka igenda ikurikirana ntabwo twateye intambwe nini cyane. Ariko nanone twakwishimira ko u Rwanda ruri muri ibyo bihugu bikeya bifite amanota ari hejuru 50%, nk'uko mwabibonye twabigaragaje. Urumva ko ari make cyane, bivuga ngo ruswa ku rwego rw'isi yashinze imizi.
Nubwo u Rwanda rwishimira kuzamuka mu manota mu bihugu bigerageza mu guhangana na ruswa, ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize n'umuryango Transparency International Rwanda bugaragaza ko mu Rwanda hari inzego zikigaragaramo ruswa ku kigero kiri hejuru. Apollinaire Mupiganyi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango,
ku isonga haza abikorera. Ibyuho bya ruswa biri mu miyoborere yabyo y'ibigo nyirizina, ariko none ibyuho bya ruswa bikaza igihe bahuye n'inzego za leta igihe bashaka za serivisi zitandukanye, cyane cyane amasoko iyo bashaka gupiganirwa amasoko. Hakurikiraho mu nzego z'ibanze. Inzego z'ibanze ntabwo ari uko arizo umwihariko, ariko nuko nanone ziganwa n'abaturage benshi cyane bashaka za serivisi. Mu zindi nzego ni inzego zigenda zikurikiranwa cyangwa se abaturage bagenda bakenera ku buryo bwinshi, nk'uko byagiye bigarukwaho. Urwego rwa polisi, ubutabera, yewe na Rwanda Investigation Bureau.
Ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko ibikorwa bakorerwa cyane cyane bigendana no kubimura ku mpamvu zinyuranye bizamo ruswa.
Mu by'ukuri urebye ahantu dutuye n'amazu dufite, nta mvura yayihirika, none ngiye kwangara ntazi yonge ngo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri. Tukavuga ati noneho niba nimutubwira inyubako mushakaho, nuvuga ko ataramanegekana ibyo, kuko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire. Nimuze mutubwire inzu zihakwiye, noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kububaka.
2023 ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenyeye abantu 400, abantu 400 kuba n'imiryango baba bafite. Iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana, uba kuba abo bantu bose barimo kwangara, barimo kurwara bwaki.
Inzego z'ubutabera cyane cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo ruri mu zagaragajwe mu bushakashatsi bw'uyu muryango nk'ibitungo gatoki mu kurya ruswa. Madamu Consoli Kamaramaka wungirije umuyobozi mukuru wa RIB yagaragaje ko uru rwego rwafashe ingamba zizakuraho iki kibazo.
Abandi bakomeje kuvuga ko mu bugenzacyaha irahari, ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha hasi dufite urwego rw'ubugenzuzi narwo ruzajya rugira imbaraga mu gukurikirana ibikorwa n'ifungwa by'abari muri za kasho. Ubu harimo amabwiriza ariko tuzajyamo mu gufata icyemezo cyo kurekura cyangwa se gufunga umuntu, kikaba zajya kigomba gufata mu bugenzacyaha umwe tuzajya babyanganiraho n'umukuriye kugira ngo arebe ko icyo cyemezo kiba cyafashwe mu buryo bukwiriye. Ikindi gihari dushishikarizamo imbaraga mu kuzakora awareness campaign yo kugira ngo dushishikarize abaturarwanda kujya batanga amakuru kuri leta.
Muri Afurika, u Rwanda rwagumye ku mwanya wa 4 inyuma ya Seychelles ifite 71%, Cape Verde ifite 64%, na Botswana ifite 59%. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba. Gusa ibihugu u Rwanda rurimo rwo muri Afurika y'Iburasirazuba nibyo biza mu myanya ya nyuma, aho Somalia ari yo ya nyuma n'amanota 11, ikaza ku mwanya w'180. Kongo n'u Burundi nabyo biza ku mwanya w'162 n'amanota 20. Umuvunyi Mukama Basi asobanura ko ari ikibazo kuba ibihugu biri muri Afurika y'Iburasirazuba bitarashyiraho ingamba zihamye zo kurandura ruswa.
Cyari kuba ari cyiza twese ibihugu bya East Africa Community twaza mu cyicyari muri gahunda yo kurwanya ruswa. Kuba u Rwanda rufite amanota 83, u Burundi rufite 20, Kongo rufite 20, Somalia rufite 11, urumva ko atari byiza. twasaba bizo badefite bacu niko bagara uko bakoresha iyo nsi yabo mu ntego ishinga amategeko ya yala barebe ku mashuri y'ingamba badefite ibyo bihugu nyuma y'izi zata bavagira ibihugu byabo kuki mudashinga ibyo kurwanya ruswa cya gitego cyo gushyira esa to komite imbere turacyafite icyuzwa ari ibihugu bimwe tutari kumwe nabo usanga bagenda bikandagira abigatuma esafurika isubira inyuma namba mugamanya kumera abizi ariko ntabwo twacika intege
muri rusange igihugu cya Danimarike nicyo kiri ku mwanya wa mbere ku rutonde n'amanota 90%, ikurikirwa na Finland ku manota 87%, Nouvelle-Zélande 85%, hagakurikiraho igihugu cya Norvège. Ibihugu bya nyuma bine harimo Sudani y'Amajyepfo, Siriya, Venezuela, hagaheruka Somalia n'amanota 11%. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.